Yeah, yeah. Get Wills. I am. Mr. Muro. Yeah. Wagabo yo matu takabolula.
Yes su.
Wakuwa tebambi takulangira.
Yes su.
Tewela likirira kuboli nani.
Yes su.
Towa nakutia kuboli nani.
Yes su.
Mela mugumo kuboli nani.
Yes su.
Ata yangu soyo bambi yani.
Yes su.
Ata fela fela kwe bambi yani.
Yes su.
Bakwa gala kwe matu matwa ya galanzi kiriza. Muchigambo jo, mungola yo, mundo woza yo. Zikiriza, zikiriza. Zikiriza, 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 zikiriza. Kukwo, omutima gwange kukwo. Kukwo, obulamu gwange kukwo. Kukwo, omutima gwange kukwo. Kukwo, nobulamu gwange kukwo.
Ekitufu kiri nti
Olichitangala echaka muchiziki zobula mubwange bole mukukiliza kuwe chikambo choche chinkuziza te wande kasira nila muluja atane wala gwe mkwesiga ate mulugunya gwe mkwesiga ampe subi gwe mkwesiga sigenda kuvako mutima gwange kukwo zikiriza muchikambo cho mungola yo mundo woza yo zikiriza 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 mazimaze zikiriza omutima gwange kukwo kukwo obulamu gwange kukwo kukwo omutima gwange kukwo kukwo nobulamu gwange kukwo. Wagabo yo matu takabolula.
Yes su.
Wakuwa tebambi takulangira.
Yes su.
Tewela likirira kuboli nani.
Yes su.
Towa nakutia kuboli nani.
Yes su.
Mela mugumo kuboli nani.
Yes su.
Ata yangu soyo bambi yani.
Yes su.
Atambuza vale matata yani. Alabi saba zive tata yani. Azaza bagumba tata yani. Awonyane TB. Awonyane cancer. Agabano obulamu. Ampane kumajoyo. Famila sisa buja. Omutima gwange kukwo. Bubwo. Obulamu gwange bubwo. Kukwo. Omutima gwange kukwo. Bubwo. Nobulamu gwange bubwo.